Westsidemusicblog.net.
Ona unatisimanga au unapata mganga, ona unapiga kama upigi tena.
Sile
alikwambia nani ndevu inaleta heshima, tafuta pesa wacha kuringia jina. Bongo bila pesa we ovyo, mtu mzima,
mtu mzima, mtu mzima.
Ukiwa huna pesa ndo hao watakubeza, ukijipata wanajisogeza. Hata ukianguka singoje kubembelezo, jia ya kiza mbeleni ni muangaza. Aliye juu Father God tu, tumuombe yeye atatupa tu.
Aliye juu Father God tu, tumuombe yeye atatupa tu.
Aliye juu Father God tu, tumuombe yeye atatupa tu.
Aliye juu Father God tu, tumuombe yeye atatupa tu.
Assalamu alaikum, leko leko.
Waalaikum salama, salama, salama.
Hizi dua zetu, zetu, zetu
zijibiwe, amina, amina, amina.
Assalamu alaikum, leko leko.
Waalaikum salama, salama, salama.
Hizi dua zetu, zetu, zetu
zijibiwe, amina, amina, amina.
Kumaanisha, kumaanisha Mungu, kumaanisha, kumaanisha Mungu
yupo.
Kumaanisha, kumaanisha Mungu, kumaanisha, kumaanisha Mungu
yupo.
Tawa chekecha, 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 chekecha. Tawa chekecha, chekecha, tawa chekecha, 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 chekecha. Tawa chekecha, 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 chekecha. Fanya yote na kumbuka, kuna Mungu na napaswa kukumbukwa.
Ayawe
japo tunakula bata, ila saa godi ya tupasi kumsusa. Kuvu ya pesa ishima, I say, ukiwa nazo upigi kelele. Kama kwa madiba ingoma, I say, kumbe hapa hapa kwa Baba Nyerere.
Exanso, 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 exanso.
Assalamu alaikum, leko leko.
Waalaikum salama, salama, salama.
Hizi dua zetu, zetu, zetu
zijibiwe, amina, amina, amina.
Assalamu alaikum, leko leko.
Waalaikum salama, salama, salama.
Hizi dua zetu, zetu, zetu
zijibiwe, amina, amina, amina.
Kumaanisha, kumaanisha Mungu, kumaanisha, kumaanisha Mungu
yupo.
Kumaanisha, kumaanisha Mungu, kumaanisha, kumaanisha Mungu
yupo.
Tawa chekecha, 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 chekecha. Tawa chekecha, chekecha, tawa chekecha, 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 chekecha. Tawa chekecha, 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 chekecha.
Download it from westsidemusicblog.net.
Come mix Liza.